Baro tole galchuma olen sanaga jara khen vio fan ormo jaga sul jirtan vio fan ormo wita ta gijuna ta galgal sa tra mawra ka ksa ti sadit metr bani di damela ma di dam shan soddo mitokko fi vio etan tfo dura jaga sul jirtan la yu jalgam kibita ta majin shan ba kumla ma di dam mitokko khis jir vio fan ormo jaga sul jirtan wan argam nu odu asan fan netto ana fedechan yala nenutim
attamoltan kabajamtota daggeefatoota keenya odunarraaf qabnu kuno waayee hidalaga abbayyaa kan ilaaleen Itoophiyaa Masrii Sudaan sadarkaa hayyootaat torban dhufu marii kan itti fufan ta'uu ministiriin dantaalaa Itoophiyaa beeksisee jira walga'ii kanarrattis ministeeronni bishaanii fi hojii jallisii kabiyyoota sadeenii ni argamu walga'iin kun dhimmootii irratti walii galamee fi kan amma jiran kan ilaaleen dubbachuuf deema sadarkaa ministeerotaatti walga'iin gaggeeffamu kun dilbata amajjii 10 bara 2021 jalqabama jedhamee eegama dubbi himaan ministirii haajaalaa Itoophiyaa ambaasaaddar Diinaa Muftii tuuta oduuf har'a ibsa kennaniin ministeerota haajaa alaa fi ministeerota bishaanii gidduutti amajjii 4 bara 2021 mariin gama marsariitiin gaggeeffamee jira jechuu isaanii mallaskaachuu ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera. Komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa hojii gaggeessu keessatti mootummaa biraa ta'e qaamotii biraa irraa dhiibbaan kan irratti hin godhamne ta'uu beeksisee jira. Rakkoo dhimmootii mirga dhala namaatti hidhata qaban gareeleen kaayyoo siyaasaaf oolchuu fedhan akka jiranis dubbate. Manneen hidhaa fooyya'insa hanga tokko kan agarsiisan ta'us hojiin yaalii jabaa barbaadu ammayyuu jira jechuudhaan ibsamuusaa mallaskaachuu ammaa gabaasee soraadhees.
Kini mirga namoota Itoophiyaa akka jechi koomishinarii isaanii Daaneel Baqqaleetti hojii qajeeltu hojjeta.
ስራችን ገለልተኛ ነው ነፃ ነው የመንግስት ተጽዕኖ የለበትም ወይም ሌሎች የማናቸውም አይነት ቡድኖች ወይም ወገኖች ተጽዕኖ የለውም ስለዚህ ምን ሰራው ስራ
ውጂ ቀጀልቱ ቁልቁልት ይወጀን ዋን ሙስማን ቀጀልቲን ቀምኑ ዋን አብሌን ወካን ገረን ዲቢልን ከራን ወገር ሲርቱልን ቀምኑ ሰይራፍ ቀጀል ፈምዳ በመርግና ሞማ ቆፋን ወጀን ሸክቱ ኩልን ቀምኑ ተርማፉዩ በይኸሳ በያላለ ትራብሌ ሙስማን ዲቢልን ውጂ ቆረነው ተና ፉደታኒ ሲኖጀቹ ጅረኒ ኮርስከናለ ጨቀሰኒ የነህረን አከነጀቹንም ኑንገይ ጋኒ ወካንም ወኑንንጀ ዳኒ ጀቹ ምትየል አታቱ ተማው ከጀች ኮሚሽነር ዳንኤልቲ ባርሲያሳ ፎርኒ ጁፍቲ ወንኸስተን ኸነቲ ተናፉ ጂ ሳኔለ አብሌ ፊ ቃሚ ገርገራለን ሲያሳ ወልፈከስ
ይሄ በእንግሊዘኛ ቋንቋ politicizing human rights ይባላል human rightsን ለፖለቲካ ዓላማ መጠቀም ማለት ነው
ሲያሳ ወልፈከስን አከነጀቹንም ወጂምርግናማ ሲያሰስ ወጀቹ ወጂዳብምርግናማ ሲያሳን ፈየደሙ ወጀቹ ዩሲያሳን ሲተንቴቲ ወልፈከተን ዴጋርት ዮሐናሞ ኢሞርሚታ ነነሞ ምጅራቲ ኢትዮጵያ ቆፋሚቲ ፍላድቢል ለኸሰ ኦምጅርቱ ወጀት ኮሚሽኒን ጉነኔ ዋንሳን ቆራታን ካዶዳ ቢለንዲ ቢን ኢርዴቢያኒ ቆራታንል ኢሽማይን ዴጋራይየ ወን ዲቢን ኮሚሽን ኢሳኒ ኢንቆራነ የዴቲን ጋዜጤ ሶስ ምፍነ ጀረንትመ ምርግዳቤ ቲቪ ወአመነ ይዳ ኸይሰ ተርገነ ኸና መቆራታንፋ
በልዩ ልዩ እስር ቤቶች ውስጥ ከፍርድ ቤት ትዕዛዝ ውጪ ታስረው ያሉ ሰዎች እንዳሉ እንመለከታለን የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው
ኢትዮጵያ ፍላይ ዱቲ ወራ ማነ ሙርቲ አክሂድ አባን ሀጀጂ ኸመለ ሂዳ ጀረንጅ ወርምር ወቢድ ወተን ዱጅ አክመነ ይዳ ጀረኒ ወነክመለና ሚያደሳቲ ማነ ይዳ ማጋለናኑ ኸይሰት ወርሚዳን ርገተለንንጅ ወርሚዳን ርገተለንንጅ ትንጮቲ ዋኑ ያደሳት ሙሾት ሞቱ ማለ ያዩ ረት ወላሶምነ ወልፈል ምንለ ኢብስ ባፍነለ ትካቱለ ዋን ወያው ጅራጅ አታቶ ተሞ ዋኑ ያደሳት ፋኑም ጅራጅ ትጋጥራማን ኩነን ረኮለ ፍጄ ኩም ሲጄቻ ወልሳ ቻሉ እንደሳት እንዱበ ተሮሜ ከሰ ደላጥየለ ኮምሽን ኩነኒ ዩራ ቢለን ዲቢለን ቆራቹ ፈዳኒ እንደ ገራዩ ጅደጀለ አልስካቹ አማሃ ኦዶ ቸርገን
ቡልቲሳ ናኖ ትግራይ ሃንገቶ ኮፌሰት ገርጋሰ ጠለናማ ደቀብሲሱን ፎየ ኢንሲ ሃንጊቶ ኳርገሙሲ ወቢነ ገኛ ደቡፊ ደንቃን ቢሮክራሲ ኩታሰነ ከሳ ረኮተ ኡሆጀቶን ገርጋሰ ጠለናማ ከንቶኩማ ሞቱሞታ ኢፍሱን ሳኒገባ ፈሜራ ገሬን ሞቱማፊ ምቾተ ገርጋሰ ጠለናማ ወሊወጅን ትግራይ ክበባሃፊ ገመጥሃ ከሳ ሃለጁ ኢላለኒጅራን ወኒ ጀልቀባ ሁበተን ትግራይ ከሰጥቲ ሃንቅኒ ገርጋሰ ጠለናማ አካንጀባቴ አከጅሩ ገሩ ደቀቡፍ ጨራንጅሩ ዳንገፈማ አከሱመስ ዳሃና ኛት ቢሻን ቁልቁልነናኖ ቁልቁልነና ሞታ አከሱመስ ገርጋሰ ከነምብሮ ሀተተማን አከሳን በርባችሱ ኡበቹ ሳኒ ዱበተን አበቶን ተጃጅለ የጉምሰፈያ መጋላ ለጉርጉዶ ከሳ ሃንገቶ ቆቆፈ ከኖጀታ ይዮተው ዋኒሳ አንበርባችሱን ቀበን ከነመሌ ሶጀቶን ተጃጅለ ፈያ ህንጅረን ዋልታሌን ፈያ ከነን መጋላ ለጉርጉዶን አላሞ guutummaatti hojii irra hin jiranii jedhameera. Wal waraansa dhiyeenya kana Tigraay keessatti gaggeessameen uummanni 200,022 achuma Tigraay keessatti mana haqee ofiirraa godaanuun ibsameera. Lakkoofsi kunis wal waraansituun jalqabameen dura kanneen godaanan 100,000 hin dabalatu jedhameera. Tokkummaan mootummootaa akka jirutti guutummaa Tigraay keessa hojjetoonni gargaarsaa nagaan akka seenan gargaarsis akka dhaqqabu gochuuf mootummaa waliin dubbachuuf jirra jedheera. Ajjechaa hoogganoota sadarkaa olaanaa kan bulchiisa naannoo Amaaraa isa waxabajjii 15 gaggeeffame waliin walqabatee obbo Yohaannis Booyaaloo mana murtii duratti dhiyaachuun jecha isaanii har'a kennanii jiru. Obbo Yohaannis yeroo ajjechaa sanatti itti gaafatamaa waajjira paartii Deemokiraatawaa Amaaraa kan turan yoo ta'u yeroo ajjechaan kun raawwatames achi turan jedhameera. Kanaafis jecha ajjechaan sun ituu raawwatiin duraa kaasee hanga waxabajjii 15 haala ture mana murtiif ibsanii jiru. Ajjechaa gaggeeffame walqabatee kan himataman namoota 55 keessaa 47 har'a mana murtii duratti dhiyaachuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaasteetti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. As Yuunaayitid Isteets kutaa Joorjiyaa keessatti kibxata har'aa barcuma miseensota seenataa 2 filannoon irra deebii gaggeeffamaa jira. Kunis seenata Yuunaayitid Isteets keessatti caalmaa sagalee kan qabaatan deemokiraatota haa ta'anii rippaabilikaanota murteessuuf deema. Rippaabilikaanichi seenata Deevid Perduu deemokiraaticha Jaan Ossoof nama sagantaa televiziyoonaa dookumentarii jedhamu qopheessuu waliin wal dorgomu. Gama kaaniin immoo rippaabilikaantittiin seenatar Keelii Loofler dureettii seera tumtoota biyyattii keessaa tokko kan ta'an luba waldaa kiristiyaanaa baaptistii Raafaa'el Waarnok waliin wal dorgomu. Sagalee uummataa kan dursee kaleessa funaaname akka agarsiisutti deemokiraatonni lameen xinnoon dursaa jiru jedhameera. Meeksikoon tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu kan kaampaaniin Biriteen, Suwiidinii fi akkasumas Yuunivarsiitiin Oksfoord waliin hojjetan raggaasiftee jirti. Ministeerri Hajaa Alaa Meeksikoo oduu gaarii kana mootummaan raggaatii hatattamaa kennuusa gama tiwutariin beeksise. Hojiin dawaa kana oomishuu kun Meeksikoo keessatti dhiyeenyatti jalqabamaa jedhameera. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca oomishee fi tallaalii kaampaaniin Faayizar Baayootek oomisha qofaaf Meeksikoon raggaatii laatte. Kaampaanii tallaalii AstraZeneca fi Oxford yaalii sadarkaa dhumaaf namootaaf kennameen dhukkuba COVID ittisuu fi harka 70 akka danda'u ibsamee jira. Qorannaan adda addaa gaggeeffame marsaan duraa walakkaa kennanii marsaa lammataa immoo guutuu namaaf kennuun harka 90 akka fayyisu agarsiisee jira jedhameera. Biriteen har'a sadarkaa guutuu biyyaatti gura sochii kan marsaa biraa hojiirra oolchitee jirti. Kunis vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirrate jedhamee hatattamaan akkasumas hedduminaan ega faca'ee booda. Muummichi ministeera biyyattii Booris Jaansan gama televiziyoonaan wiixata kaleessaa galgal haasawaa gaddaan guutameen kana labsan. Yeroo isinitti dubbataa jiru kanatti hospitaalonni keenya dhiibbaa COVID isa hamaa jala jiru. Kunis erga weerarri dhukkubichaa jalqabe as argamee kan hin beekneedha jedhan. Ingiland keessa qofa 7 darbe kanneen dhukkubsatan harka 3 dabalee 27,000 ga'ee jira. Isa jalqabaa baatii eblaa keessa weerara tureerraa harka 40 dabaluusaati. Baatii muddee darbe keessa guutummaa Yuunaayitid Kingdam keessa namoota 80,000 caalaatu qabame. Kunis galmee haaraa jedhamee jira. Dooniin zayita boba'aa feetee alaabaa Kooriyaa kibbaa fannifatte kan waardiyyoonni warraaqsaa Iraan kibxata kaleessaa Hormuz keessatti qabatan kan ilaaleen Iraan waliin furmaata gama dippiloomaasii kan barbaaddu ta'uu Kooriyaan kibbaa beeksistee jirti. Dhaabbati oduu Kooriyaa kibbaa aangawaa ministirii Hajaa Alaa maqaan isaanii hin ibsamne waabeeffachuun akka gabaasetti dhimma kana irratti dubbachuu fi ambaasaaddara Iraan kan Sool keessa jiran waliin har'a wal arganii jiru. Gareen dippiloomaatotaa gara Iraanitti akka imaluuf jiru kan ibse ministiriin dantaa alaa Kooriyaa kibbaa doonii fi hojjetoota irra turan 20 feetee jirtu akka gadhiifamtuuf dubbachuuf jiru jedheera. Oduun har'aaf qabnu kanuma.
Biyya afaan Oromoo biyya 24 irra caqasuu jirtan gama kanaan immoo waan ammaan caqasuu jirtan kana halkan sa'aatii 4 irraallee raadiyoon ahadu FM 94.3 irratti hirrisanii deebi'anii irraallee caqasuu dandeettan. ماني ماري وليغالا غومي ام اسلام ايتوبيا ميدا مسجد نجاش بكمات ارغيت موثم مرجك سوفدان موثم مسجد هنا ديبي سجاراجل مختار جمال ودون ورغن
ورانا نانو تغرايت تيتن والقباتيتنين مسجدني النجاش جدميتنين وامو كان جاراتور بفاكي ساك اجاره مدوبتامو ميشا وراناتي ركوتان ردقبيتنين ميدمو ساتو دوبتاما مسجد كان اندبلتتلي صحابون يوكان امو هردوكتوني نبي محمد بكسان اتعوالمن اوال اساني اللي حليلا ميشالي وراناتين ميت اموتو هممي
تاتين كوني انو مانيس راواتمو يكا سينا اغتر راواتم جدو برسيسا امنتا اسلاما كانتان استاذ كامل شمسو
امبانكو امبار بيلما نما بوتو كان يتكال ما ايه لكودا سابودا رفو نتشرت وانتيا مجدو كان نتشرت اممي كوني وامباي نما قدسي ساتي Ini sekarang buat eh anjir juga, dimana kuni dimu mautum mahila lepa, kama negiinya kama wang kena koras, ini wang kena dua jarak anjiru, clearly mataf samu kawa, wanti jaruwa ina agak disisu, gocipun kanggo dan kata, ni dimu mautum mahiyu, guya kali istatikan, ref coverage kena ni, atau malah tiye fenon istikan namu kawa keting kena namne. Badin kunuhu nama hunda ke illa lestine antahulla sujjara gamakanin kar majlisa shuru tayes wana kana kana ratte jinnu kabatani wantukuna kasir intane amni mutumma atau amni gara abban fediatu namni kana ke sarka kabu qoratame akka ummata fi ibsamu namonni kana godani timmo akka yak kanan gaafatam kun yak gababa miti yak guddaada qabeenya ilma nama qabeenya dunyaa guddurati yak raawota miwaan taydaaf qarratti garuwani abalu gode wontin jeru injuru garu yero gababa keessatti inni gumin dibbe islaamaa manni muslimaa manni biyya kana sammuuni saabani sata'e loogirra sata'e hundi saatu waan kana hin balaaleffatee yaada balaaleffachuu qofaanis immoo wanta dabachu kabode hiyadu
timmi kuni garawate bubulu sakan hima mutaulle hanga ammatitti abaltu wanka narawate dan qamni gadi behetinin walabumma dan ifom sehinjiru manni mare wali galagumi dimma islama etiopia alle matadure kanan walqabate gadi behe wan dubbate hinqabu dimma kanan walqabate addati radio sagale america ra gafin kan diate barresa ol ana mana maricha sheikh asim muhammad tajuddin akkas jedani jiru
islaminya gudda ahun kamangisu faqadi yeqayqal no zahedan sawochachinun budilliken atartan melisen no kaza bohala meglecha ansetallen bilen yasabno
garafu ladurati motumma irra hayyamayo arganni achi demne garenken qulqullese ergejedem boda ibsakenni na jennesinin yanne kan motumma njedu akkuma jirutti tae nuti ammo garekeny ergu qabna nanno tigray demu fa ammo lafuma ka anitinin demon hin danda am egdo tunu barbaachisa kanaf ammo motumma du ka hasaya jirra ragale qoranne sura fi video dan sassabuf gamas denne akkalallu gama motumma ti hayyama fi egdo ergagafanne torbange netinin jirra jedan
mitan gama masjida kana daga uda dubbatamu fi hanga amma sura le dan agar sifamatinin jiru bakkalama mullata inni tokko minara mata gubbar kan dahme yo ta'u ga mabratin ammo dabbi masjidi cha ga matokkon me shawarana ulfatan folluq su tihimame mi talen ammati himulatin kan nem birolle jiraachu akkadan da utu dubbatamatin injira imma kan ratti kan gafataman dubbema ministera haja ala ambassador dina mufti nanno kan garen addabili sabasa ummata tigray man de fatetinin akkature dubbatu malumafu mi tankuni mi ta walwarana keessa dakkabe ta ulle himan
wanni ifani fattibe kumtokko motumman manti kabaje budda gaba mantun dafwa mati islamas kristanas waga fata je te jukki so kana anta motummani bin manti balle su fanta de mumiti ya dakkasin kabu wor mo kana fudani motummati metan su barbadanis akamma wanda ye won kamalu mito ntafakkatu miti kun waya dan ala jicuki
kesahu yerodu malolli tasfamatini ture sani kitabonni bayen galmelen bayen masjidi chake salle fuda tamani jedemetinin heddumina dubbatamatini ture kesahu medialen ala kangabasan akka gama warana ertratin fa fu da tametti dubbata matin ture amma le ture ture wa han kun mulannanin motumma amma fa gamma in dubbatin ture wanda jashi kannen jadan jiru mal ture halli ode fanno sa wanda gamma turef
tokko lola kana ke sa motumma raja Ethiopia ko fatu wanda kana handle goda ture acike sama waran rayan biyagra acike su jiru kana wanda efi asitti sacitti sunni matan jiratun tau lamu mo wanda kun akware ya ta collateral damage da garu amma wanda be sitti mu barbadu wanda kashi kana godani wanda kana mu motumat matan su gori barbadan ba ya wajira ni fi tabai sani ta udan da wanda kun kaje
ke sawo mi dan kuni aril tokko ga dakabe mboda devi sanisi ni suppo bakatti devi sun ba ye barbaci sada kana fu maltu barbaci so qopi motuma mal fa
ka sa to je chu na fi kamni salallatu amman kana hasa jira mariyata jira ro ga ba ci setu anta devi
ka ambassador dinan jira ni da balakatti abban taita ek do fi qoranna hambale kan Ethiopia ifsakale sabahima motuma ti kennen akaje detti mi dalen heddu kan dakabani fi isakanes debi sanitinin suppo dan bakka busuda kindominan hujjatamatinin jirejedame gabasa sagale america tif muktar jamal finfinera
via fanormo via 24 raja kasujetan doctor kanan ambalam nambi indit gana kudani lama asiti university wallagga barsisu jir barsisu matan male gudin wallagga ti fi gudin guji diati guji ummati faida rarga te dojjete rika jara bisan basa ummat wali no dojjecha baye rika shanta mija bisan mo fula sodduma tummat wali basa niye akon malkati safi amri beda dubbis
doctor kanan ambalam gara university wallagga irga dufani woggo ta kudalama to dubbatani jiru doctor kanan yemmo fipsan akas jiru
my name is doctor kanan ambalam I am from India.
Ani Dr. Kananam Belamenjadama India Randufe Yeroma University Lekka College Business and Economics Ketti Professor Ittianada Ittigaftama Mumme Bernota Bulchinso Ummetafi Hoggensa Gujinayokan Public Administration Fi Development Management Jedamutis University Lekka Ketti Akabarsi Saf Akka Professor Atti Wogoto Kulaman Darbanif Hojje Chanjra
As a professor in the university
Yeroma kana godina le wallaga kesuma wallaga ba kesetti akasumas godina guji litatti hoji tajajila hawasa garagara hoji chajiratu imani jiru doctor kanan kesuma woggo tadarban saddetan kesetti ammo tajajila tulultumma hoji tatronin riqicho tashantami jafi projectiwon bishan ugati kulkullu soddoma waltan hoji chusani dubbatani jiru yero wan hoji tajajila hawasa kana fisan ka kase dubbatan Dr. Kanan.
With my student, I used to visit the rural areas where we have seen the people are suffering with many problems.
Baratota ko walin taud ani, baadiyya da wanna turre. Yero ummat nirakko gara garaf saat lamu sargina. Baadiyya toko keisat, dubartin umure nisaani dee mitokko, yero lagaj eud af jetcha rakkatani fiero eraf atanargini. Baratota ko tis, rakko wana kanahi kun salpa kate itihimen, hojimane barattoota kof kenne ososee misteerijal qabame kunin tumuramin rakko asake satti argitan tokkof furmaata kennan jedhe yoo fedhan gareedhaan yoo barbaadan dhuunfaadhaan akka hojjetani sittiime rakko hawaasake satti argan sana hiikun dura hawaasa walii walitti siqanii akka hojjetanis akkasuma kallattiin kenneef haaluma kanaan riqicha bishaan dhugaatii fi mana barumsaa ijaaruu eegalle ammammoo baadiyyaa keessatti ibsaa galchuuf hojjetaa jirra barattoonni koo akka yaadrimee qofaa barataniin barbaadu waan baratan hojiitti jijjiiruudhaan rakkoo haasaallee akka hiikan malee yaadrimee sana shaakalaan mul'isuu qabu wanti gochaa jirru beekumsa argatan hojiitti hiikanii rakkoo haasaa xiyyeeffannaa barbaadu akka hiikaniifi jedhan doktar kanaan yeroo gara baadiyyaatti gadi bu'uun riqicha hojjetanis ta'e bishaan dhugaatii qulqulluu irratti hojjetan wanti fudhatanii gara hawaasaa dhaqan simintoo mismaaraa fi sibiila feerroo jedhamu qofaa ta'uu dubbatan kanarraan kan hafe dhagaa mukaa fi wantoota biroo immoo hawaasuma rakkoo sana furuudhaaf dhaqan biraa akka argatan dubbatanii jiru doktar kanaan humna namaa baadiyyaadhuma riqicha hojjetanii kende sudan agoje tandu batani ogumma ijar sauf mangabanin of mana kejaran sipsani juru bishan ugati kulkullu hawasni tifeyadamumo akka horini tinsen neftruan truan imbalfini mid aksenu jadajadan yero halakanan hujatanis osoma lekati gedderame jadetil mamen beku garu projectin salpati hamabrikum sotuma inni bandatif guddate ammo hamabri kumajata magawu malazadan jalqaba yero rakko hawasarattu jechu jalqaban kisi sani ke sabasudan mallaka kekefalaturan dubbatani bodaragaru university wallagafi hawasa ke sas isande geru dubbatani jiru doctor kanan oji sani kanan hawasni sante dadlan akagammachu kabu himani jiru
people are very happy you know they even
ummatni baye gemmatata sabab nisa rakko satu framis rakko nisa matawantef hedumina nirmatas gran rikichwan intureef namni bishani fudatame akalubun sadarbe dubatu horin sani sakasuma lolan draf datamu dubatani jiru sabab dandin injureef homise sani kanaka kudraf mudra gabatti basani gurgurachu fakkara katani smittimu barattotni banagurum sadaku da fakkas marakku guddatu sani ketaa dubartootni ulfaa gara buufata fayyaa yookaan hospitaala dhaquu fakkarakkataa turan namootni dhibamanis sababa riqichi hin jirre akka lubbuun isaanii darbaa ture nutti himu rakkoon kun hundaa furamuu isaaniitiin hedduu gammadu kanarraa kan keessumu eebbisu.
Yaddo guddaa kan nurraa buufatanii fi ammayyuu waaqayyo jireenya keessa na guddisu biyya nagaa jiraata nagaadhaan gara waaqayyo isin duukaa ta'e isin eebbisu eebbifamaan jechuudha. Akkatti kun mudhamne ijoosaa raaree gadhee ta'e dhukkuba ta'e ijoollee immoo nyaata illee kanarra wallaanaa kana keessanis kenne baay'ee rakkataa turre ammamoo galatoomaa fayyaa argadha jiraata.
Haalittiin rakkoo hawaasa keessa jiru addattiin baafatanii hojjechuu jalqaban ilaalchises dooktar kanaan akkas jedhu. Yeroo rakkoon tokko hawaasa keessa jiraatu barattoonni adda baafatanii achittis argamne hojjenna bakka sanattis rakkoon biraa yoo jiraate jennee gaafanna akkuma rakkoo sana furreen hawaasni gandichaa ganda akkanaa keessas rakkoo wal fakkaataa jiraa. Osoo rakkoo kanarratti hojjettanii jedhee eeruu nuuf kenna nutis bakka biraa rakkoon jiru sana adda baafannee uummata wajjin irratti mari'achuun waliin taanee rakkoo sana furra. Fakkeenyaaf godina Wallaggaa ba'aa Arjoo guddattuutti riqicha tokko hojjennee turre eeruu uummataa irraa ka'uun hanga ammaatti riqichoota jaha hojjennee jirra. Aanaa guutuu giddaattis akkasuma riqicha tokko hin jalqabne yeroo ammaa kana riqichoota biroo torba hojjennee jirra. Kanaafuu akkuma rakkoon jiraachuun adda baafanneen uummata waliin mari'annee. Waliinsa hojjechuu eegalla jedhan dooktar kanaan rakkoo uummataa kana qabeenyuma uummata keessa jiruun yeroo furru hedduu gammanna kan jedhan dooktar kanaan namootni tokko tokko bakka akkanaa hin dhaqinaa gandi akkasii rakkisaadhaa jedhanii nuyi ittisaa turanis yeroo achitti argamne hojjennu garuu rakkoon nu mudate hin jiru jechuun dubbatan akka lammii biyya alaattis na lakkaa'anii hin beekanii akkuma nama isaaniitti ofitti naqabu kan jedhan dooktar kanaan hawaasni waanuma qabu kan akka bunaaf fuduraatiin akka isaan simataa tures dubbatanii jiru. Namoota dooktar kanaanii wajjin sababa barumsaatiin wal baranii rakkoo hawaasa keessa jiru waliin furre jedhan keessaa obbo Darajjee Dabaloo isaan tokko waa'ee dooktar kanaanii ilaalchisee akkas jedhu.
Waggoota lamaanii digirii lammeessaa barachaa ture Wallaggaa Yuunivarsiitii. Hariiroo nanii dooktar kanaan wajjin qabu dooktar kanaan hojii baruuf barsiisuu cinaatti uummata kana kallattii adda addaatiin kan isaanii tajaajilaa turanii. Godinoota Wallaggaa Arfan keessatti qeellam Wallaggaa hanga Amfilootti Wallaggaa ba'aa horroo gudduu Wallaggaa keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu uummataaf hojjechaa turanii riqicha lageen gurguddaa laga waraabessaa dabalatee iddoowwan adda addaatti waggoota lamaanan wajjin ture kan isaan waggaatti yoo xiqqaate 21-17 waggaa waggaatti kan isaan hojjetanii kara biraa. Mana fincaaniillee barattootaaf manni barumsaa baay'ee kan qabne mana fincaanii ijoollee dubaraaf ijoollee dhiiraaf qobaa qobaatti hojjechaati kan isaan turanii. Egaa akka inni beekutti dooktar kanaan jechuun uummata oromoof kan bu'aa buusan jechuudha. Kanaaf bulchaa aanaa caalaa gaggeessitoota sadarkaa sadarkaan jiran caalaa uummatni keessattuu Wallaggaa ba'aa. Aanaalee adda addaa keessatti hojii isaan hojjetanii dooktar kanaan fudhatamummaa isaan uummata biratti qaban lammii biyya keenyaatiin
olitti kan isaan jaallataman jechuudha.
Riqichoota 56 fi bishaan dhugaatii 30 ol ta'aniin ala proojektiiwwan 10 ammoo yeroo ammaa kan hojjetamaa jiraachuu Dr. kanaan dubbatanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Amboorraa.
Barakumla maabdiddama bar koronaan addunyaa dhukkubsatee nam miliyoona hedduu irratti argan. Dhukkubni kun hin ganne tokko keessatti nam miliyoon tokkootii fi humna dhibbi shanii caala galaafate. Jireenya irraa balleessa addunyaa waan hedduu rakkise. Yuunaayitid Isteetsi ganna tokkoon duratti dhukkuba kan ofirraa dhowwuu fi humna qabdi jedhanii kan addunyaa keessaa tokko keessoo jirtee jedhanii beekamte. Fataatu malee ammoo dhukkubni kun addunyaa keessaa isuma nam cufayyuu caala namisi irra miidhe. Jireenya isii irraa meeshaalee. Gabaasaan VOA Steve Baragoona oduu akka akka argateen werge.
Magaalaaleen chaayinaa fi awurooppaa keessa akka cufamaniif sababaa ta'etti jedhu George Town University irraa ogeessi seera eegumsa fayyaa Lawrence Goldstein.
We didn't prepare. We knew this was coming. We should have known. We should have been prepared.
Nuti hin qophoofne turre. Kun akka dhufu beekna turre. Beekuutu nurra tures. Innaa weerarri kun nu dhawu rakkoon inni ijoon qorannaa geggeessu ture jedhan. Qorannaan inni jalqabaa waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaan geggeeffame hin milkoofne. Sana booda hanqinni baatileef ture boodatti harkifachuuf yeroo dheeraa ba'iisaa eeguun vaayirasichi to'annaa ala akka ta'u godhe. Pireezidaant Doonaald Tiraamp aangawoota eegumsa fayyaa kan ofii isaanii irra deddeebi'uun yaada isaanii gad xiqqeessanii jedhu Yuunivarsiitii Mishigaanitti hayyuu seenaa saayinsii ka ta'an Hawaard Markal.
This wasn't an administration that was used to dealing with experts or
kun bulchiinsa hayyoota keessummeessuu amaleeffate miti. Isaan ajaa'ifachuu dhiisuu qofaa utuu hin taane isaan kabajaayyuu hin turre jedhan. Hayyoonni waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa Yuunaayitid Isteetsi kan CDC baatii eblaa keessa ennaasaan namni martinuu aguuggii afaaniif funyaanii haa kaayyatu jedhan Tiraamp beeksisa sana dubbisanii sana booda fudhatama dhorkatan.
So it's voluntary. You don't have to do it. They suggested for a period of time.
Ega fedha ofi gochuun isin irran jiraatu. Yeroo hanga tokko qofaaf akka ta'u yaada dhiyeessan kun kan fedhaan ta'u an waan kana godhu natti hin fakkaatu jedhan. Waan dimokiraatonni simatanii rippaabilikaanonni immoo morman ta'e saayinsiin hin irraanfatame. Adda addummaan siyaasaa keessa jiru fayyummaa eeguuf dinagdee gidduu madaala rakkisaa jiru sirreessuuf ulfaataa ta'e. Tiraampii fi rippaabilikaanonni irra hedduun gama dinagdee ennaa goran akka sabaatee eebila keessaa ennaa pireezidaant Tiraamp ugura sochii waa'ee vaayirasii koronaaf kaa'ame morman kutaaleen hoogganoota dimokiraatotaa qaban garuu ittiin hirmaatin hafan.
Pireezidaantiin
Yuunaayitid Isteetsi tarkaanfiiwwan kanarratti mormiin akka ka'u godhan kun waan xiqqoo miti. Sun hoogganoonni biyya keenyaaf waaltaaleen eegumsa fayyaa weerara kana sirriitti akka ittiin duulle dandeettii isaan qaban kan miidhuudha jedhan. Tarkaanfiiwwan ittisa vaayirasii kanaa gama mormuutiin Tiraamp xumura baatii fulbaanaa ofii isaaniiyyuu vaayirasichaan qabamuun tarii nama najaa'ibu garuu hoogganoota qofaatu itti gaafatama miti jedhu Goosteen. Kan akka maaskii kaayyachuuf walirraa hiiqinsa hawaasummaa kabajuu. Waa xiqqoo fayyummaa walii walii keenyaa eeguuf toludha. Hojiirra oolchuun garuu akka biyyaatti ilaalamuu qaba jedhan. Baatii bitootessaa keessa innaa ijoolleen barattootaa boqonnaadhaaf manatti deebi'anii qabee hanga imala ayyaana galataa kan baatii sadaasaa keessatti lammiiwwan Ameerikaa akeekkachiisa fayyummaa uummataa maalla dhibdeen ilaalan. Gama biraatiin mootummaan Ameerikaa talaallii vaayirasii koronaa oomishuuf doolara biliyoonaan lakkaa'amu baasee jira. Kunis amma ba'iinsa argameera jedhu Goosteen.
And America is now in forefront on vaccine development.
Ameerikaan amma biyyoota kabiroo waliin ta'uudhaan oomisha talaallii kanaa laalchisee dursaa jirti. Kunis ayyaana fayyuu keenya ta'uu danda'a jedhan. Talaalliiwwan kaampanii dawaa Faayizariif Moodernaa isa yeroo kamiinuu caalaa hatattamaan oomishaa kanneen kaan of duubatti dhiisaa jiru. Akkuma waggaan weerarri kun itti ka'e xumuramaa adeemeen talaalliiwwan weerara kana dhaabsisan qophaa'aa jiran.
Tarra ta'umsa boriitiin wal jechaan naga keessumaa bulaa ansoora alaafeeti naga jennee nagee sagantaa faana maarratti ta'an.